kwenye karatasi kwenye chupa nikuonyeshe cha pombe nzuri siku hizi. Kama jua iko kali na wewe una nyota, ninapia watakayo. Sasa tazama karatasi kwa chupa,
chupa,
uone kwamba yasema naye. Tazama karatasi kwa chupa,
chupa,
uhakikishe kwamba sema naye. Kwa dakika weka chini chupa yako na uanze kuimba na mimi nyimbo hii. Unaweza kutupa glasi na upate nyingine, kuna nazamba nzuri kwako. Tazameni karatasi kwenye chupa nikuonyeshe cha pombe nzuri siku hii. Kama jua iko kali na wewe una nyota, ninalipia watakayo.
So look for the label on the bottle,
bottle,
see that it spells Nile,
Nile.
Look for the label on the bottle,
bottle,
make quite sure it's Nile.
Kwenye safari kama unatembea, Nile pia itakupa nguvu. Mwishoni wa safari kama unanota, kuna nazamba nzuri kwako.